Dande studio kalangoni ko kettini don yamde joy yabbara kamintaji chapande tati kibaru jimodo e fulfulde Omar Hamad Jangata do masinaji Mustafa Ayuba. Ender ko e kibaru jimede ni dume jangino wai wadudu do fi mojintinol jande kanyu wani koro hala nyalande itanande leide adunaru gan jangino be kobatumu wada hande joy leur oktober on nana ko jangino be wabbe kali ko kaja ko tawe ngadiri golle mun haniri gambatti alla e radio to nimbe wattete cellal bande mu en jewe boni to ande de loctorore de agadez mbi en nako be cella gonna nya chiroserin jewtinede e radio gambatti alla e majum yade ministere de do adi waddana be do enda machine kesso do yade se yewtere meden pindir hande haltana na heba yottade habaruji do fille cellal beingu e bandu yadi to sukabe ummatore gore jamhirti amodo mbi hande atalata joy lewru october dubujinaji didi e noga e gono woni ko batu nyalande ittanande leede adunaru gan janginobe wada hore hala mundu woni dume jangino wawi waddude do fi mojjintinol jande do der leedi meden niger dume jangino leedi niger yidi ko tatawe wadiri janginol mun haniri dum woni ko bandi min Olivia Sogba vi yewtido e janginobe rewbe wobbe do der gallu nyame be pamminiri hanoni
l'enseignant a besoin
jangino no yidi wi e to hune fu heppan ko watta waawa yarude yeso golle mum misali heba ekkintinoje lobbe heba are be janginira joddi mum dum de wakkati wadi fu tawe hebi dum no yida dum janginobe ligotobe gonnati hokka dum en lamba golle
materiel le recrutement aussi pour
parce qu'il y a aussi la formation continue
ga ekkintinoje de gala wakkati moyi e de kantinama labi jangino indu no jahano bayleno denne janginobe no kaja ekkintinoje wakkati fu ko watta be bawa gadi golle janginol mabbe no hanire no yida du tawe are e dewte janginol kejorde kabeke
en quantité suffisante je veux dire
e do lawal gotogon bien hawtade e nyalande itanande leede adunaro gan janginobe dum waddi filla mojjintinol sigila jande ko waɗi ko ɗum remi ɗo enda nder leydi meɗen Niger yaade to sukaɓe jangoɓe janginoɓe Mahamadou Elhaji Ahmadou ardiɗo filla ƴewtinaki jande ɗo enda nder Niger waɗani nimɓe dimma sigila jande o Moctar Ahmadou yewtide makko
depuis 2000
tane duɓi ujunaje ɗiɗi P2DE sigila jande lokkol ɗo leydi Niger singa sigila o du etama dara fodde to ɗum tawa nder makko dow duɓi sappo e joyi sigila o singa hitan duɓi ujunaje ɗiɗi e sappo e joyi dendu o eta ton nder hawrine Nations Unies amma har ko darta ɗo leydi Niger der sigila o dimma yaadu yeso ko heɓa ɗuuɗa cukaɓe ɗuɓɓe naati jande lokkol amma jande maɓɓe ɗiggay ba peerodirol ndum yi'ama ko waɗa caka jangoɓeɓe worɓe e rewɓe kan fuu e tawraɓe laru dalila kulle ɗe du gaɗi ko dangare jeego on giɗaɗe nder sigila o nder muɓɓe yaadu yeeso heɓaki
les attentes
kenga altine onon woni ko jande lekkol maɓɓita yaade nder leydi meɗen Niger fuu no foti saabe majjum waɗi ko fedde sawara mo région zender waɗani dokkal guineji gollitirɗe ko hisintanimɓe ñaw coronavirus yaade to sarus kawjiɗo filla jande mo région on ko ceede mu ummoto millioji keme jeɗɗi ceede men sefa ɗum do no mballa makka non yaade to sarus kawjiɗo filla jande o no Amadou Hassan derketere mbi'en kawjiɗo filla fedde sawara région on wiri alikete
nous avons prédispositionné
min kiryake der jangirde cukaɓe rewɓe kelle cummoɗe ujunaji lasoy tati e ɗiɗi paali diyan gattanaɗan safari ɗan himɓe lamnire juuɗe mumen ndu paali ujunere e keme jeegom e capanɗe tati e go'o min kiryake paali diyan katare keme nayyi e capanɗe joyyi min gaɗi du nokkuje capanɗe joyyi e ɗiɗi to himɓe loote juuɗe mumen nder jangirde université den du min gaɗi anni e yarande laboratoire jangirde de enda are gollirteɗe min gaɗi anniye du moƴƴinde to cukaɓe jooɗo janga kanƴi ujunere e keme jeegom min gaɗi anniya moƴƴinde classe uji laso golle ñiɓol cuuɗi tati gan sarusi kawjotoɗo filla jandeji nder département kanthie miria e guure ka en du puɗɗama hikkani ɗe en daari waɗan millioji keme jeɗɗi e jeɗɗi e ko deki ɗe min anniyi wattude nder laaɓi
jandi
lebbi majjo ni ko mbi'en radio to nimɓe wattete cellal ɓalli mum ƴeewe mo région agadez loctorore mum mawnde wala no golla. Ɗum do waɗi ko ministre kawdiɗo cellal ɓiɓɓe leydi nimɓe wooƴi aadi e waddande ɓe radio keso nder nde loctorore yahde yeeso. Amma fadde o radio no wara nimɓe ɓe cella na kono njaha waɗoyde radio to endan ciro zerin kiloji capanɗe jeegom e région agadez on yeru no agali anaba mawɗo loctorore agadez on famminiri Moussa Mamane.
Effectivement notre radio était en panne.
Goga no radio amin to niɗɗo wattete cellal ɓandu min ƴeewe ɗon lebbi mum ni wala no golla. Arande dow fuu min artana haalande ministére amin hawjinde filla cellal ɓalli nde. Nden ministére nden lildi min jom andal dow fi radio on o tefi moƴƴinde mum. Min puɗɗi faddade gaɗanol nimɓe radio ngol. Na ko ɗum waɗi wakkati gom jeɗɗire ni jonka e radio on daroy. Tawi ɗum ministére on no tawa ton e yilaru nder région Allah e fijo ingal ngol. Nden o hoƴani min aadi e waddande min radio keso mawɗo goo. Woɗi ko hani famede du wona na walla cattuka fuu wattete e radio. Seni no wodi na walla kanka wattede fuu ciro min jarata waɗanoyde jomum radio. Mawnde wittinde nde noon faa far yamde tati juura noon ngulu ladde ummi nder département Abalak région tawa ɗum ɗo no hectare uji genal kewɗi woni ko ɗum yeyi ɗum ñamoye. Anda ka do fuu ko sabi mbini ngulu hiite ladde yeru no anta kaba Rusman maire mo Abalak famminiri bandi min o wina ko Allah e ballaga ɓiɓɓe wuro ko asawi on hiite nge heɓani fa Ali Tajizir yewtide makko.
Mawne wittiine de noon misali gaɗa jumɓa nden min nani ko ngulu ladde ummake lettugal huɓeere Abalak ar gaddum ɗum ton ngulugun ƴoyi mo tokkuri sagaye wakkati munda jama aare nden ummi fayi ñifoyde hiite ngulugun. Yande joyi juura e feccere fuu tawi himɓe jottake ton. Ngulugun hiite mum ñifama ar feccere jemma ar yande tati jemma kadi nden ngulugon ummi amma yettore Allah tawi himɓe dillowayi kamɓe du dari ñifi hiite ngulugun. Subaka asawe hendu no wodi ñande mum dudubaje gonɗe ñifayi ka en du ummini ngulugon. Nder maggu du na'i joyi golooɓe joyi e dabaji pamari tati kukki. No wodi du fa handen cuuɗi gon tawaɗi dow lawol hiite gen buluɗi.
Ɗo yahde yesso no kanton ndungu noon ɗo enɗan nder leydi meɗen Niger ni ko golle deme ceeɗu fuɗɗa gam heɓowdede nafakka awatirde ndin no hani ɗum fuɗɗa sigila golle deme ceeɗuɗe. Hassan Siddo secrétaire général ɗum woni mawɗo coopérative golloɓe kalijeji ɗo enɗan nder leydi meɗen Niger watti dande yahde e waɗoɓe golle deme ceeɗuɓe puɗɗi lago ka golleji muɗum. Faisal Boubacar yewtide makko.
Gollal deme ceeɗu wakkati muɗum waɗi nokku fuu to tawa no woodi hono ndiyam hono maayo en goruuji yaade pete ɗum woni beeli e mansaaje fuu jon o ɓiɓɓe leydi Niger no kan tarsino gaɗa demal ngal enɗa enen gaɗanodde ngal yahde e maɓɓe du ɓe tinno ɓe canka awtirdiji maɓɓe e tafon ɓe jogo ɗum fa woɗa ɓe kino e moƴƴini nokkuji ɗen to awtir ndi yettoto fa yaa e tilimu e fuu tawan nokkuji ɗi konno moƴƴinama fa wooɗi. Beyse nokku to wona to maayo e pete ndiyam ɓoyejo woni noon yimɓe ne mbawi wasude ɓulli mumen kinno gollira nonda woduɓe bawɗe ɓeydu waɗade kono pompe ji ɗon endan kamɓe golloɓe kinnoɓe kaɓɓanneɓe cigilo gam wakkati on endan yettake.
Ummatore e hoora ko ɗum woni koro haala batu laawal ɗiɗaɓal gaɗo to endan ko mbite nogay e jeenay yaade capanɗe goɗo e tati e goo to endam ɗo enda nder gallu meɗen ñamay ngo fijo duno gam heɓude noon ɓurɓe ñañal har ko darta sukaɓe ummatore dow filla finaji tawaji. Ɗum ɗo golleji keɗi woni ko sigila yeru no madame Sani Fatima Moru kawjiɗo ngu Batuwi Michel Deji.
Si les jeunes s'approprient
de cukaɓe ummatore pengake e fina tawa muɓɓe de ɓe gaɗanama ekkintinoje lobbe seɗɗa ko watta ɓe ñaña to tabba ɓe bawan waɗude ɓurnam maɓɓe no woɗiri. Jagora himɓe leydi moƴƴa ɗum du projet inniraɗo rayon d'Afrique ardini sigilaji mawɗi jeego on min tawda arande ni ñiɓude nokkure gam tawaɓe nder golle fina tawa min gaɗanaɓe ekkintinoje ko watta golle maɓɓe ɓeyda ñiñude fa ɓe annane leyɗe yaasi. babel mum men gada batu jod hale ko wallira yaadu yeso hebo men noddi alen foka jo annal mangal wara ardo batu jod hale ame o wawandu hokkude umma tore de ekkintinoje lobbe de beyda be jagora ma moja
yelero definir
nder lawol latol baale ittondirol ko leyɗe adunaaru gaɗoyteɗo toon Qatar ko duuɓi ujunaji ɗiɗi e noga e ɗiɗi ɗum mena fedde latoɓe baale ɓe Niger no fotta eɓe leydi Algérie jeetati lewru octobre garaw o ngol latol baale du waɗoytakenana ton e stade Blida mo leydi Algérie Abdourazak Rafa ardiɗo fedde ƴeewoɓe latol baale Niger wino watte gikke sanne fedde meɗen mena salamat Kadir yewtide makko
par rapport au match retour
ar ko darata latande dida bereden miden he siri mayre no wodi du committee gon cingado gan siriyade mo no wodiri do nyame latande arandereden mido mila ko latobe menabe fu jottake jam e seho leydi algérie tondu agadir latol bal mabbe gol enden wadata latobe menaben be fu be jehi ibe cellidi wala du tawrado nyaw coronavirus dar mabbe miden gatti du tammude ko jalorgal heboto sembe mabbe du no wawe tindini rede hanu sembe mena wa kati mazu e jadiraabe mudum beto latidan miccitoden du ko hitane duubi ujunaade didi e sappo leydi misiraf wadude latande chapande tati e latande fudu fedde de enden kan hebata jalorgal kile tati no dekodiri fedde de enden no hebe coupe ko leede afrique do nyeme mena hebi jalorgal do mayre ide buri du fedde leydi algérie de enden sembe e nyenya denne tammude hebude jalorgal no wodani en
say ngarten e yewtere meɗen pindilen ɗo enda nder leydi meɗen Niger lawol laamu do fi cellal e ɓeygu joƴƴinagol nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e jeegom e gollidol e maggol duner duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e joynom amma ngol lawol moƴƴintina kena nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeenayi fadde ɗum watta kunta kulle ko tawa arkodarta fi cellal e ɓeygu fuudu harto cellal sukaɓe inniraɓe muɗum ɗum dugan ko attataɓe sukaɓe ummatore ɓurtuɓe keɓi habaruji non yaade to cellal e ɓeyguji muɗum adama dawa ki waddi suman amadou firte fulfu
ga heɓa sukaɓe ummatore kañu e ɓurtuɓe enɗan keɓa kibaruji e dow fi cellal ɓeygu ɗum waɗi ko laamu leydi Niger joƴƴin nokkuje goɗon ko wiyete nokkuje yigiraɓe sukaɓe docteur Haru Isufa kawji nokku to fi cellal farɓeygu gollete
de harko darta ɓeygu mabɓe noon na har jonde caka gorko e debbo noon na ñawuji ɗatol joyi lawol laamu leydi wi'i ɗiɓe kani hokkede habaru dow kulle ɗe fuu nokkuje ɗe du illa har hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e joyi yaade hitane duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom ɓe cinga tati hannden gonni no golla bukkoci gudel e ɗo enda ko watta du fa hannden ummatore de endan keɓa habaruji kan waɗi ɗe cinga ɓe anda du ko woni hakke mabɓe e toɓe mbawi jeehi ɓe keɓa ñawtigo
en tawa kanani nokkure sukaɓe ummatorede bukkoci le arrondissement ɗiɗaɓo mo galle ñemeñ lewru fuu no waɗa keme keme sukaɓe waroɓe ɗon endam ummul heer Idrissa duuɓi muɗum fu noga e ɗiɗi o wi waɗi joni duuɓi ɗiɗi ni endan ko on waro nokkure nde ɗumde dow yarda saroɓe makko
miɗo wawi hawjade hoore am ko watta mi hisa ñawuji ɗi worɓe e rewɓe daɓodirta mi hisa du adude reedu ko hana nder muyɗe miɗo wawi du yeehi firtoyde ko e banniraɓe am ko watta kamɓe du ɓe gara ɗo saroɓe am no anni ko mi wara centre o ɓe calaki du mi wara
yerda aymo aygo ka
elli kanko ummol hayru o fuɗɗi warde nokkure nden gam nande kibaruji ɗi o faami noyi wonno jogui torto hoore makko Zeynabou Idrissa inni ko fammini o wi ɓiyi ko on yiiti hoore mum fawol
aydenogati ummol her
min rimi ummol her min hokkimo du lawol o yaaha tum gam heɓude habaruji hoore makko du firtake no suka debbo waɗa de hayla warani ɗum e kulle kewɗe pirtol ko e gol o waɗanagol min e hoore am mi mawɗo amma mi annana kulle go mi tabbintini du ko yeeso anna gaɗa o wawan hakkilade e bannira e makko miɗo watta dane yaade e inniraɓe ɓe acca ka e mabɓe rewɓe jaha centre gam heɓoyde pirtol ko e bawa du waɗude burnam mabɓe no woɗiri
docteur nokku fi cellal kañe ɓeygu o wi nokkuje tati dow nokkuje jeegon joƴƴinaɗo enen galle ñamey gam batte sukaɓe jeeha keeɓa kabaruji ɗi endam kan tan wonno golla tati ɗeydu kondan no tawɗa caɗale sanne ɗum saabi sukaɓe hewɓe galano keeɓa kibaruji ɗi endam dow fi cellal kañum e ɓeynugol
ɗon to kibaruji meɗen tili kirtan to jamirte